wake mwoga kunguru nifanye jajue. Takufa mimi, baby roo yangu inusuru nifanye jujue. Niku hungi au, niku posti au, nikupe au.
Still kids, baby.